Watts. Jemima.
Penzi la pumpenzi, tamu kama salii.